excitement juu yako.
Pressure
kwa una kuja kuja kani kwako.
Pressure
safisha juice pendi hizi pako.
Pressure
unapenda kuchua ina pressure.
Nipo kujua, kuna venye ulisumbua. Ulinipata na kasoro wa ukataka kunyumbua. Hapo ndo mchanga ulianza kuingia kitumbua. Ulidhani mimi ni zuzu nataka kunizuzua. Nashinda offline, twadhani sina bando. Ona daily nikipanga wewe unavuruga mipango. Nabidi baby ndo anifunze kukuhandle. Juwaga nikikuona na kukwepa kama scandal.
Message unatuma nazipatanga. Miss Koki bao nazionanga. Nikienda chuo unanifuatanga. Ay, pressure zanipanda.
Kona man simu flight mode juu yako.
Pressure
kwangu unakuja kuja kani kwako.
Pressure
safisha juice pendi hizi pako.
Pressure
unapenda kuchua ina pressure ina wapi.
Pressure
unapenda kuchua mina hang around na nani. Watch your pressure. Pressure, pressure. Watch your, watch your pressure. Pressure, pressure. Watch your pressure.
Pressure, pressure, pressure. Ya nini? Siuni ya mimi na kudhamini. All these little girls that have broken your heart. Tafadhali, please don't take it out on me.
Kona man simu flight mode juu yako.
Pressure
kwangu unakuja kuja kani kwako.
Pressure
safisha juice pendi hizi pako.
Pressure, 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 pressure.
Unapenda kuchua ina 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 wapi.
Pressure
unapenda kuchua mina hang around na nani. Watch your pressure. Pressure, pressure. Watch your, 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 watch your
pressure.
Unapenda kuchua ina 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 wapi.
Pressure
unapenda kuchua mina hang around na nani. Watch your pressure. Pressure, pressure. Watch your, watch your pressure. Pressure, pressure. Watch your, watch your pressure.